kodwa isiZulu silukhulu.
Silukhulu?
Yebo.
Ngoba sinamagama amaningi. Noma ubhala incwadi noma ubhala ngesiNgisi noma ngesiZulu.
Ngiyazana.
Ngiyazana.
Perhaps we could ask, begin by asking something about you and where you were born and when you were born.
Okokuqala mndani bese uqala ukuthi bese ucela nje ukuchazele ngawo ukuthi ubani amagama akho nani ukuthi wazalwa nini njalo njalo.
Mina Fred Gijima so Sibongo ngoba nisilashana babo silashana baba wami.
I am Fred Gijima Nsomi and my father is silashana. Wazalwa ngokunyaka?
Ngazalwa ngo-1906 kodwa ngibhabhathizwa ngo-1907. Umlando kokuthi ngazalwa nini abelungu bawuqala lapho nje babona iy'ncwadi zami ukuthiwa ngazalwa ngo-1907 September kodwa ngazalwa mina 1906 September kwangangabhabhathizwa ngalowo nyaka kuthe ma sengibhabhathizwa ngo-1907 base bethatha lapho abazali bami sebedidekile kancane kubhalwa lokho ukuthi ngazalwa ngo-1907 ngiyizwa.
He was born in 1906, but the record says that he was born in 1907.
So you were born in the year of Bambat?
He was a Roma.
Yes, I remember Bambat,
yeah.
He was a Roma, Baba Boshiwe, a Tewin, a Pwagam, both, a St. Gambrin.
I was born during the time when my father was became independent. Constantly being Bambata.
Was he detained in Durban as a result of the Bambata?
Why was he taken to Bambata? Yes, I was saying to Bambata.
Maybe Kokwanje, the Bishop of Mende Bonte, it's his. This one, the Chinese one.
Yes, and said he was detained to be.
Was he
living
in this area, or was he
living
closer to
the country? Ubaba was standing
on the ground. He was in the ground. He was in the ground. He was in the ground.
He was living in the ground. He was living
in the ground. He
was living in the ground. He was living in the ground.
And how did the perpetrator come to be living in this area?
Amaphephetha eza kanjani kokuyona?
Amaphephetha beqhamuka kaZulu. Inkosi yasemaphephetheni iyahlangana ma bebetshela. Yasithola le ndawo yonke egudla phansi kwentaba iye yofika emzinyana.
The Amaphephetha tribe moved from KwaZulu or from Zululand and settled here in the place along the Mikenya River.
Yabe inkosi yasemaqadini yakhe phansi ngasekungeni ngapho bubaneme ngale kwasekose kwasentuzuma ngenzasi kwasentuzuma.
By then the Amaphephetha chiefs, that settled right down there by Ntuzuma.
Mase ekhuphuka amaqadi ezanene yasihlehla yona esuka eMatabetulu la yayifika mise eMatabetulu yase iyokwakha kamampengane khona esikoleni.
Yini-ke leyo amaqadi
kake inkosi yasemaphephetheni ke yahlehla ngoba ngivele mina siyihlehlile ingasekho lapha umlando bengushona. Base begcina la kungena khona umngeni ngasesikebheni amaphephetha. Kumncele nje kulapho base bakhangasenhla sekudatshulwa-ke somsewu.
So as the Amaxadi people moved inland, the Amaphephetha chief had to move further And to he started to pray to Jesus.
And
kwabe sekwenziwa umudwa ke umncele-ke ongena efaya ongena emngeni ngakuvela ke mina ngapho
And which chief did they come from across the Kibbutz?
Which chief? Oh, I'm sorry, Ubani Inkosi AI Pete Amapeta. Amapeta, I will announce to them.
Oh,
Nyek.
Yeah.
Oh, the first chief Nyek.
Nyek. And what have been the chiefs since then? What chiefs have they been?
Oh, kusukela kule kusukela kule inkosi uMnyaka ke imapha nayo makhosi angase wafundile amakhosi ke
angemuva kamyeka.
Yeah.
Oh.
Noma nje usuke kumyeka uzozalwa ubani ngosuku lwesonto.
Ngiyabambeka kancane kumyeka ngoba angibonanga. Inkosi engayibona ukhama.
Ukhama ba.
Khama uzalwa umyeka ukhama.
Yeah.
Ngoba ngithi umyeka uzalwa umajini.
Niega is the descendant of Magia.
Is it true that the prophets were quite small compared to the clergy, and that the clergy gave the prophets a lot of trouble, they were troubled, particularly during commander's time? I think the clergy gave the prophets a lot of trouble.
What am I supposed to say? What is it? What am I man? Because I have been a man. Because I am a man. I have been a man. Because I am a man. Because I am a man. Because I am a man. Because I am
amaqadi vele nanamhlanje inkosi enabantu abaningi nanamhlanje.
Even today the party are the largest in the world.
Njengoba la ngihlezi khona amaphephethe ethi umncele wawo uqhamuka laphaya uthi uhamba uthi yabangwa lelizwe yikhona amafuthu asemaphephetheni nakakhumalo embuthisa nekhaya ibangwa le ndawo.
Usukhona.
He, sekukhona mina ngiyinduna kakhumalo mina ngasuka emaphephetheni ngezala abathi bakakhumalo angilo wabo ngoba bona banobufakazi ukuthi uBhuloshe uyena owabiza isonto la ngoba nakho ngakheduza kwesono ngase ngiyavuma-ke ngoba
ngangamakhumalo amaqa
amakhumalo aphakathi kwala makhosi amabili.
So there's been a clash between Amaphephetha and Khumalo over this place. And this place has been used as a base for it has been used as a base for the battle when the Amaphephetha clashed over the Khumalos. So then when I was at Amaphephetheni, I was an Induna there. And when I moved to settle here, the Khumalos made me an Induna here.
Mase libangiweke indaba zabantu ewathi lamulumsini ukuthi bendawo uzoyinikeza amaqadi ihambe ngentaba
So this place was intended to be Amapati by the Affairs Commission.
What
would you mean?
A long time.
It was Kashan. I was married to a woman who was 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 a
And by that time, the Amapeta chief was
So does that mean that then you were recognized by the Kati?
National Kati was also in Masemakati.
Ka. Ubangwe lombango. Undaba zabantu omkhulu wasethi uyalamula lombango osuthatha iminyaka eminingi, wathatha iminyaka eminingi ubango. Indawo sinikezwa amaqaba. Ukuba amakhosi angabangi le ndawo isonto leli noma kwabe le nkosi uBhulushe ayigcina ngaphansi kwentaba ingakhuphuki uBhulushe nabo abakakhumana kwabe labo isonto ibona ababiza befundisi bathi lamula umsindo wamakhosi alamula indaba yesonto amakhosi angayisontela abasuke kaBhulushe bazosonta kodwa kungabi inkosi yakaBhulushe namandla.
So wena wasubuyela ngasemaqabini?
Kwase kuthiwa ke ngoba mina ngangikhola umbango mina ngangikhuluma enkantolo mina ngangikhuluma emakuhlangana kuthiwa hhayi angingene emaqadini yase ngenza induna futhi le nkosi yasemaqadini umzonjani uyisekazi umbunda owabamba imvele ukushona emvaba wangangithandi kwase kuvela inkosi engithandayo-ke ezayo la ekhaya kumina sihlale njengoba sihlezi nje umzonjane wasengenza indunake ngiqala ukuba induna kumzonjane
kusuka
nje lapho ko-47 ukuqhubeka okwasekuthiwa abantu asiphendule incwadi sibize amaqadi sonke
Then the affairs commissioner to solve the dispute handed over this place to Amapati. And I automatically became the Induna of Amapati. So then after that, the chief that followed not recognized my status. Then until Mzonjani came to power and he reinstated
So the present time,
So he had been an Induna that earned and as he moved to site, he was also made an Induna. And because he led the people with regard to the dispute to the court and he was the person who spoke on behalf of the other people, he was recognized and instead of being
Tell us a little bit about your early childhood, where you grew up and where you went to school.
What do you want to see the experience in Kabinet? kuda kwa kumna neba kuna nukuti waya nile skozi nanuti ya kani banga
funda engubini na funda mge mpango boss mge mishi na pesha mge
watu watu na sasa well I attended that engubini wafunda mwenda kwa
mge mishi
Nogini and Ngen Mission School, and it's where I came to start it from.
And
what are you doing? What are
you doing? I said, yeah, I'm doing it.
After that, I left school and software.
And
what are you doing?
I see you.
Now, you worked in Durban before you were married?
Yeah. That was cutting under the shot. I shot them in 1930.
And after that?
Yeah, in
did you come to live here? You didn't work in Durban anymore.
I shot them in 1930, I think I called them in 1932.
What year?
Same year, I was seven, I took me. So, in a Nola and Bongo, they lived in Bathurst Amart.
Right.
In Long East, we did not have a game, send you out in a pinch, down and off your condom, we still buy. He touched the table, the ambassador in Bongo. It's not a big thing.
By the time there were no motor cars. Then I had to work on two jobs at first by the 20s when I had to work as a deliver. I had to deliver people's goods before I got from there and from there and all of that is so great.
And who owned the donkeys in the car?
Ubani Oil and the Kukana. Ubani, the Kukana, I came out and I can tell them.
Kukana, I'm going to shine on Kukana.
So it was Mr. Muzoni's, but it was managed by his father-in-law.
Oh, I am the owner. Yeah, I'm a codeman, and I'm going to school in Sam.
Who was also his father-in-law, who was also an Indona for the converts in this place.
Mm-hmm.
If I'm like a woman.
Thomas Pakula, Tingin. There's a soldier named Thomas.
There was a Thomas Pakula.
And
which church
was that?
What was your telephone?
Africa.
What was that?
Lele si Donna Manjus.
Donna Lee.
Uh-huh.
Different thing.
What's this one? When was this church built?
Yeah, it's like...
It's an old
building. It's like one.
Elalakhiwe sisephansi kwabamhlophe kodwa belihambela nje kodwa lika lisendaweni esabelweni bengajabula khona ukuba babekhethe amasonto aphansikati sam then bethi ngemishini yamadikane abantu obekathi sesabelweni
ibabelfelo abo jeran the time of commission kwaba laba sama America.
America kokhe phela board.
Ukhona osengamkhumbulo umlungu mhlawumbe wayekhona la ngesikhathi. Wayimfundi.
Kodwa laba nje abaphethe nanda nje uMadikane wacelwa kubona elethwa la
uMadikane induna
wayenduna uMadikane wabiyeka ukuduna wasengomfundisi wahamba wayemanzi mtekho ofundela umfundisi waseelethwa la.
So they were basically at Inanda and this Madikane who had come in Induna was brought here by those missionaries from Inanda. And they sent him to Amazing Body where he was trained and he was ordained there.
When was Madikane?
Kwa kuna,
Madikane wabakhona sonke lesi sikhathi ngavele washona ngisompana ngifuna isikole.
He says he was still at school by the time of the war.
And you were at school?
Madikane. Yeah,
but
John Dube.
Dr. Dube.
Yeah. Madikane ngiyamazi impela umfundisi la. Sewumfana. Bashona kwasemkeni indodana yakhe uQandeyana engaqala mina ukuba umshumayeli kuyena uQandeyana. Ngisewumfana kwakuTomas owayeyigosa likaMadikane la.
So I know Madikane very well. Though I was very young by then.
What was he
like? Going at any time.
Ubanjani
nje isimilo sayo nje
ubuhle
isimilo nje mhlawumbe ngayo nendlela ayiphethe ngayo
kawa ehloniphekile inkosi uGulushe waxosha ababethunyelwe ma-mission baze laba babili
bafundi
laba kwathi makuthula uMadikane wathi hawu nangu-ke ngifunayo inkosi uGulushe
he was recognized because Chief Gulushe had sacked two missionaries, had sacked two ministers who had been sent by the missionaries at Kwaminanda. But when Madikane came, Chief Gulushe was very much pleased.
Umthanda, why emazi ukuthi why induna kamqhawe?
Because he knew him that he was an honorary induna.
Kwathandeka futhi uGulushe wayeganwe indodakazi kaMqhawe.
And Gulushe was married to Mqhawe's daughter.
Which daughter? Can you remember
the name?
Namasongo. Ithuna lakhe lalilapha. Inkosazana kaMqhawe. Egama uGulushe okwathi uma uGulushe ethola icala inhliziyo yakhe babuhlungu kwazi umuntu wase ethi funela umfundisi ozomthandazela kwakhona umzuba kamakhoti owawulanga phesheya nje kade khona isitafu esiyithuna sesaphela manje enayo eminye imizi ke kodwa owawulanje eduze lapha ngaphesheya obonakalayo kwakuwe nkosazana kaMqhawe wayengaphelanga emndenini unamakhosikazi amaningi amakhelizwayo yodwa wabefuyile leney'nkomo isibanga sakhe sidla nje nakhona
isonte.
Did many of the religious people get educated by the missionary?
abantu abaningi baba bephila esikhathini sobuso inkosi Dumisha baya esikoleni mhlawumbe befundiswa abafundisi laba bamhlophe nomadibana.
Baya kancane nje abafundanga kakhulu.
Abakuthandanga.
Ababengakuthandi ukufunda kakhulu. Babekhonze nje ukuqhwaga nje. Okwathi uma uDumisha ekwazi umuntu kulwa amadodana akhe nabakaqwabe.
So most of the people did not air like to go to school, but very few did, and they were only interested in fetching bags. So until Purusha stabbed the person, So Purusha became a convert after he had stabbed the person. Then he instructed his people to be educated and live with this primitive life of style.
If people
would come to you, what would happen? Abantu mabela wazithatha kwakuswe kuyini inhloso nje injalo imbangela yezinto
noma kuxabana nje emshadeni ngoba kwakhona umshado owawushada nakaqwaba ehla amadodana kaBhulusha ayeba kulowo mshado wabona sebaleka sebimele ehlezi nje esangweni wasethatha imikhonto wathi ababuyele khona impilo wababuyisela khona impilo yahlangana impi yahlehlisana yabethana phezulu entabeni enqeleni wentaba babengena kubona bengamnakile basekwazi omimiwa he ukudla wamacela igama laloo muntu.
So the quarrel started, usually started in the wedding day. So then Purusha's sons were attending the wedding, and as Purusha was sitting in the yard, he saw his sons running away, coming home. Then he started them to get fully angry, and then he joined them down to the wedding where the son was called Kuhla. Uma nje ucabanga kulapho kungasekwakungase beyiziphi isikhathi mhlawumbe ungase ukhumbule nje hhayi unyaka uqabukayo nje kodwa
kungaphambili mangivuka ngabe ekhathini
bangangizela
ngoba uyibeka kahle indaba umkhwe wami igosa
likamadikane
waba igosa likamadikane eze la yena ngoba sekuzokwenza imishini esuka kashangase wokuzalwa kashangase langasethapha masembuyeni weza ngoba sekuzokwenza imishini sekuzimadikane kodwa wayekhona ekubukela zonke lezi ndaba yelwe ilanda kahle indaba.
So I know this guy because he has just been interviewed to me by my father.
Kwakuthi nje uma kukhona izibhana zingabi inkulu kakhulu uma kushawana noma kumshado. Impe engayizwa yaqina yokulwa kwamashangase namaqanda. Leyo ngayizwa yakankulu.
So there has not been a serious clash between the Amaphethethe and the Shangase, but the only clash which was severe, which I heard of, was between Amaphethethe and Shanga.
Well, 1892. Yeah. Yeah. Many people died.
What did your father do for a living?
Baba was still standing. Baba was alive.
wasebenza isipolice station saqala leyasenanda wa sebenza kusayitshe wathatha isiteshi
sebenzela
usayitsheni ekhishini leaphela usayitsheni ingasebenza amafayiseni
waqeda. He was working as a domestic backup for the sergeant who was in charge for another police station.
The sergeant was sharing with the food at the center. Figured the way, and the way. The land was kind. They were a Hasham Tati by police station. And the family was sharing the kind of way.
The sergeant was to pay us a visit.
During
yes, they used to, because even my father once was in the hospital. So if you can appoint me, then I can organize that he comes beside, because he's there by the end, he can work quite deeply, so he takes it slowly. So if you can make him in the day, he comes.
Perhaps we could make an appointment for about 10 days time or so, and then we will have this ready to bring back.
Kushukuthi-ke uthi sikhulumele mhlawumbe ephuzule ukuthi ngenkathi uma sesibethele lento lwakho umlando usubhabefayo mhlawumbe ezulwini ezimishumi sunamhlawumbe esibe siyalokisana bese-ke naye simfake imali
mhlawumbe ngitshena zami uba ayibhala ayilandele kalokhu
yena
yebo
ngathi kuphakwe yayikhulu
angayikhumbula
ngendlela angasayiqaphuzelayoayilande ngeke futhela lo muntu akwazi ukusho mhlawumbe esidala
ngisho ngoba wayengasonti ngane kodwa yena somuntu omdala sengesikhathi yena-ke mdayana kunami yena umuntu omdala kunami kodwa umoya waqinile umuntu wesonto nje
but it's not possible for him to know that the guy is born because he was not able to do the church.
Yes,
he was
not able to do the church. He was not able to do the church.
Akasekho
akakhambiselekho kwami zazi nje ngoba baba embonga kafushana nezikwa
ngoba ngakho kanje ukuthanda sikhini oh the bone of my father in law so to come to me that I can remember it
as a man uyazazi ke sakhe
singathi ngoba
There's one last question. You have to send us to somewhere to send us to. And there's one last question. This is what, in his opinion, would be the greatest change in the people's lives in the world during his
lifetime?
Ngiyayibona into kuba ngiqhathanisa isikhathi kodwa le ndawo le nkuyona ayinabo abantu besilisa abahlala khona abaningi.
Well, there is a slight improvement when I compare with those older days, but the only problem is that the space does not have males who are writing here.
Abakhona bayingcosana bakhombisa intuthuko kahle nje njengoba hhayi lo muntu odala ngikhuluma ngaye uyalima ekhaya lapha njengoba esenephisini yenkomo angibize namathenga bazomlimela uyalima usemasimini nje bangikhuluma
but those who are here have those signs of improvement you should actually because the equipment money you're talking about he's busy with his fields and if you really tend to stop he's a little disturbed.
Abanye ke abantu bamavila bavele bahlala emalini lana bona bathole amatoho nje kuphela bayingcosana abantu othi mengatholelwe into umlungu esebenzayo njengoba ngiwisha umanyolo nje ngiyayiphandela ngiyalima ngenzinzamba.
Other people very unlazy because they move from here and go to the slums like here and where they are always there depending on the jobs they get under me or people like myself who come to them and because they don't have
ambition nje ngoba le ndawo le impofu ifuna umuntu okukhuthele ifuna umanyolo ifuna umquba le ndawo
so because at this land or this soil of this area is poor and it wants a person to be sort of and he must not be lazy, he must be dedicated to plowing, and he must buy fertilizers and compost so that he can improve the yields of the soil.
Logo abasithuthukisayo basiyalela ngendlela zokuba sithole umanyolo senze njani bazosifundisa benza njani le ntombazane yami nje iyafunda ngifunda ukuthunga.
There are developers and the agricultural advisors who come and visit us and give us some tips on how to conquer the soil. And for example, my daughter here, first thing here, is learning how to use a sewing machine.
Oh, pele nje nazi le ngodo esidlule kuzona phambi kwesitolo zilayishwa. Salima kanye kanye la mahlathi ogamtrim labo lima kakhulu lowo muntu lapha phesheya ochishi sashona, kodwa abantu bakhe bayawuvuna manje kufike bazogawula bawuthwale ngenqola bahambe bawudayisa abantwana bakhe bathole imali, okusho ukuthi ukuthuthuka kukhona nabelungu okunye abakuvezayo.
There's a lot of improvement compared with the other days, because other people have planted the forest, the gum trees, you know, and those trees are sold, and those people in turn get some money.
Better. Na abagulayo bakwazi ukusizwa nje baye nasemakliniki banikwa amaphilisi noma
benganamali. Ikliniki
iphansi le siyayithanda la amandla singakabi nayo ngoba bakwazi ukufika ngenyawo umuntu abantu bagibela imoto neya kuyona le konkosi.
And the people are getting free treatment if they are not going to get the treatment.
Nabagugileyo uhulumende ahlangane nohulumende omkhulu bamphe imali okuthiwa yeempesheni baphile njeabantu into engekho kuqala.
And now elderly people are receiving pension and wages which never existed before people couldn't get any money.
Ziningi nje izinto ekhombisa ukuthuthuka noma kungathugukile lakuthina kakhulu ngenxa yobuxoxane babantu abahlalayo.
There is in fact some improvement, though it's coming up slowly. Uthi-ke futhi-ke siyibambe lapho kwesikhashana. Uyabonga isikhathi osiphe sona sokuthi-ke sixoxe lokhu osusiphe khona kuningi zoba yingcane futhi-ke okunye mhlawumbe sesingabuye sixoxaxoxe ngesihlalo sabo.
Yes.
So can you get a repeat of this?
You want a copy?
Yes.
Yes, I
will
get a copy.
Who's the one who is trying to get this? Oh, okay. Who are the ones who are
on this?
Yeah.
Oh, you're a bong, you're a cool.
Thank you very much. I will get a copy.
Yes, in Astublad, them cow.
Cow. Dr. Dupe.
Yeah.
Mafuza.
Mafuza. And then
there's Uncle Baba. Yes, I think so.
I'm not.
Oh, it's just not.
It's not.
I think that I can swallow the photo of this thing in Astublad.
Now, I'm going to ask a student and then garden. Still cutting, see, Bunny.
That's the same.
Angazi uma ngibheka ethombeni. Ngingasikhipha amasiko esikhulu.
He says he the only one thing we remember is to have it, but it has a family short, so you don't know whether you can subscribe to that. Ultima scoperta di questo.
Allora sono